Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare noga e jiddi lewru fevri hitam 2024 yamde sappo e jiddi yablike silmay chapanna e joy maison de la presse Bamako do nancino kabaruji de kikinande woni Ali Cissé ajara wonto bogi jande to fedde ne be noddirta CIC no holiti jamande ima daraji de wadle hitane 2023 hakkune tiddalaji di o holiti wede rafinde na ko fayotto tiddalaji hewtude nokkule yogaje matamal golle o banjugo dante honorobe mudum subbe kedum va lamo maison de la presse dubi tati kase motiji de wadi talata hande bo makodo kulle kecce kewde kanyum kana hebele lamo menakale on do wakkati yimbele be ka holti wede dum latke sababu sulti de dum en sannenga gollobe golle o jardin ko ka wonti dalaji de holliti sai krabe hidibe wonon be dorade famu le journal amengal ton sembe kabaruji dum jogani on kikede hande bismillah modom hedade dum fedde nabe noddirta comité international de la croix rouge CIC holiti golleji mudum di wadle hitane 2023 dum woni talatare hande noga e jiddi lewru fevrier dum dedo fedde holiti wede imadaraji mudi wondi wadle hitane bettinde faham do woni hitane 2023 hakkune majji ana faba muya yottade galleji ko buri ujinai sappo le leji ni dum wara ada jamande ana wala ujinai chapan joyon dedo fedde holiti wede dido imadaraji ngadade fewdo bedo yimbe le kala to sababu sanne nabirde dum nabirde ngurda em yeso tawede tiddalaji yogaji kafu mata mahim fa bedro den fam kedde Umar Wayolo
kanko lamido fedde noddirtede CICR Antoine Grand holliti di hitande 2023 golleji mabbe di pewi sanne ko nayri bangal fabade yimbe burbe fu tampude tawede wiide waydi dena ko anale nokko o furu
que ce soit dans le soutien
ko nayri bangal cuudi dogotoroji min balli su dogotororo gaaw motti kidal kanye e menaka le majjuddumi paabi ko nayri bangal pese kanye e chafaje yimbe le nyungiti bo wonbe le de do nokkule hitande kande wala fu yimbe la men barabe wala fu barminaabe milen gonde gilta nokkule de ka nokkule godde kasen anto idum nawi sanne no golle jamen di kan
goddire
ido dati jawdi jaltinama fabirama yimbe le hewbe du non kanko no dete Ibrahim Abba Sankare o hollitiri wite le majjo wi yimbe le hewbe nyongitibe kanye mbirfiti le nokkule mudun yenna
17600
wina sappo je don kanye mbirfiti le nokkule mudun le lebitete arande jitaade 2023 le majjo min e pelle ONG godde dum den gondi e fabade yimbe le be torraji yotti fami yawyal hono tampereji mabbe kani buitirade CICR anani wadde do imadraji fewde e no wattu wonti e waylitirade kanye no tule jaren de gonde e hewirde
kamyoji sappo e tati kewdi ngure pep woni njottide a menaka don ngalure menaka na altinande mangal padem do tidido kamyoji yottaltu dido kamyoji le mudum ana farani fayato macaron biscuit kosam kanye ko nande mudum gureji ko kamyon ngaji di nabile ondo nokku ka resama le fedde ne noddirta opam yimbel hewbe wonno filtinobe dido kamyoji wakati no di njotti le ngalure menaka ne sakrab hedibe ando on baawi hebude dido kabaruji fudo bem ande to do hello am Facebook na do compte x mum noddirta no Twitter Michel M jangi noobe le cuudi chrétien M do ni catholique M be ka immini murtere mu M yontere ne be bamino aljumaare bettinde de do murtere be immini dum caggal ko deworal heba hakkune mabbe kanye e hore mabbe le hakkune tobbe de kawral heba e mudum ana yobude njobdi mabbe fu do e lewru mars no do woni jetti lewru ndu madi dambil kanye woni jottinowo haala fedde se syndicat mabbe o anni ko o wi kanko Umar Wayolo do festan makko ko hore
tobber arande min pamri do mudum de min pamri li hen fatili tobber dido berde min pamri do hen be joba musenga be jobono ko be lebbi mudden didi keddi di do lewru janvier kanyi lewru fevrier be totete kalis mabbe fa laba do timod lewru mars ndu tiagal mudum dumi kali wakande janginobe kan yade foftere min garan min jite e mudo le lewru mars wororu ndu daga ko min pamri do hen so min donki famrude tan sikke fu wala li hen min garan fuddude o murterde kasen reaction grave
golleji yammere jeno golleji yammere joyobo festival mo nodirta agna fuddi kulikuroto talatare hande sisil mo bicobi hitane hikka o woni jam kanye huntondirgol so yimbe yogabe ka holti wiide odo festival yo wakati juure mu am won hebude yoga wobbe kanyum en ka holti mette mudum fewde e no dum landirnirane fa bedo dan famu anni ko kedjad amem yaade nokko don julet kulibal himanem do hendo festang Usman Ali Bouji
ko buri himbe ujinaji debbe e njoyo wondo mabbe hawrde e gal festival kan gal wadde le nde yontere to kulikoroto e wi hun cenni be don hore sene himbe gendini yogabe koliti wide yodum kabaru lobbo bangal yirewer gendindi yogadu holti metti mudun wide himbe gendindi koyde mabbe ngattaak e golleji mon
bo je ne suis pas
mi horankay wala ko ande midun sanne bibbe gendindi koyde mabbe ngattaaka hen ko hanti festival yo kawrital sukabe jukkolbe golleji kewdi won imen jiyata kuncanaade hore otilaji uditama himbe ngari nadde le majji min kay wala ko nanmi kabaruji kantidi do majju tawene hunjinimbe don hore koltiwide gal kawrital nafa mudun ana mawni sanne do kabar ndartugol jam e dewral hakkunde bibbe mali kanon be beedi wide dillugol fabirtobe mali jawdi wadi torra sanne do gal festival Boubacar Massa woni kejar festival agna kulikoro
la 5e edition
yambere jobeerde de wadirama do tidallaji kewdi sabe dillugol gollidi hewbe fabotobe wobe walu demin e golleji e hitande kanem en darne ke kabaruji kisi goddi ko fawido kabaru jam e dewral hakkunde himbe dun ko wembi himbe leydi ndi
occupation de l'heure
hitande hikande wonci nimbe do no hore bami ade wide kabaruji kewdi kisi ngattete ono wadde joda halaji no jam e dewral heberte holtindi wide gal festival agna kanye festival e 50 mudu e sine ado kulikoro ngadi dete
banjugo danti honorobe mudum subi kedum fa laamo maison de la presse dubi tati kasem dum wadi e le batuma be sappo e dido ba ngaddo bete hande woni talatare hande Bamako do waron ardare biro yimbe le jeddo yum yurobe le tatteji nantinobe kabaruji do woni jokkodi dum o warta fo tawre goto waram to tawede nantinobe kabaruji mabbe di odo jokko mudum wonto kaybo jawdi mabbe du kanyu subama banjugo danti holiti wede manda mudum keso o waran wadde ko wayi fu yella an hawrintina yimbe le nantinobe kabaruji di be jokkito e golle ko be gondi wadde ko dum
tamani yo projet fondation Irondel do mali do mo faba mudun ittira leleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
embargo mo gube jogibe kaborde bammi so tongi do lamu menaka o le hitane le janvier 2024 ka kuteje mudum mata masanne le nokko o kulle kewde ka fuddi majude le lumo ngo yimbe le gombe le on do nokku kanyo en ka holiti wiide ana wondi fewde tidalaji kewdi do tawede majjum fu wam e yimbe le yogabe gollobe golle wo jardin wo kanyo en ka an ada kulle ko hebata le jardin wo mu en ko ana naba le lumo ngo be koliti du wiide du woni yimbe gombe tumbe ka be do golleji ko watta ko ka ana faabo be ha yimbe le gollobe on do golle ka holiti wiide wom tiddalaji matitedi le golleji di fa be do dan famu anniko Mohammed aga Isa fitan hebanem do hendo festango Umar Wayalo
to menaka do ciagal marde dabaji ngadobe sardinge pomoro yidu anamaate nokku no dirte andire bukan menaka Isa Lal Tibau kanya konande mudun de do nokkule ndiyam darto e mudun so bami fa ndungu yalti ndiyam dan wawi wadde ton jonte to yimbe be ndemata jaba tamati salati kanya fa yotto suppome e konande mudun hon odo neddo goto gondo ton sediri wattu juno o
jardin wol ko mi de yidi dum sanni ko heccidi fay hunde wala do amen do menaka ko iwu sel so wana jardin wi ko mi anda fu hono mi gattano min e hore di balli men sanne yow an hore mi de jogi do tomati hab choupom aubergine kan ko nande mudum fum ana hebe don cogguji mudum do ana ne
kambe demo wadi do sardinjeji le region mena ko be kollitiide be jogi tidalaji sanne non be kollitiri wiide asalim ak ehat gote ngon le pelle tiagon to demo be wombe tombe kedden kuma sifi do hen
e chubo to ni tam ne do goto mo be koliti tawide kan yo gollo jardin tawine fay hune wala to ko holti tawide o gollo jardin dum sabi so yimbe fa he fu chalde mudu en wati sabi so atinni do sanne am so ayi ne do jodi do doodi ana dani ana faabe wajibi golle ko gonduda wadde ko andu a darna
tiagal dido tidalaji kanko asalim ago holiti widdu e be jogi sugulaji guddi kasen dum watta sobe kebata hono ko be kaja ko jati fa keba ndema ton sardinge o pomoroy koy dum wana ko yafi e be kaja ko nayri bangal mballi gujudu no yimbe lombe tombe kullitiri wite
les gens yimbe no yafu ana wana noddango balle on na birta yesu fi region menaka nyalo mo hande o tembere yimbe ngombe dombe fu chapan jena yum e gollo be jardin kambe jati dardi e lumo menaka on nyalo mo
neddo goto holitino wite le ngalure menaka de arande fa defa kilo goto maro
somoyaji ko ngatata li henan yaha buttemed nay kolliti wi nyaloma hande o kilo an sotte buttemedidi ka somoyaji ko ngatata li hen ko burta buttemdre chapande juice cfa dum woni ko mohammed ag safay tan hebini si jotamani menaka
sakrab hedi be on pami ando don kadite kabaruji amen di kikide hande ga hanono andiro don yo no bawi hitta dido kabaruji fudo viamo mere mere on gadam 37321 do on gadi telecharge application amen do studio tamani an hebedo play store fanje fe no ser yoter amen dano wuti yoter amen magazine nyalom hande o don toutes les femmes du Mali o ana nawr mangal uniforme ngaydi rewbe be ngata wakati yambiriji fayeto kurtunoji kurtunoji kay lamburoji lelede amen di yimbel hewbe kany en ka holiti wede dum latike tiddala modo juude rewbe hewbe kany kambe hore dubbe holiti wede sabi wawde faabade faabo ndurgol tan dum fuddirano aranga honjitobe hewbe kany en ka holiti mette mudum fewde enun wadirte nyalom hande o uniforme lelede amen di don magazine amen nyalom hande o kalifa guita landini dum anni ko mi Umar way galo mi fiwne on do hemi kireje Bamako dole galeji kewdi buri fule galeji mawdi rawbele be an hawrta to subo kadule goto mo nyohota fa borno yambeji mu en buri fu wakati julde do e huna hinde ngatte do ko boyi le galle turelan kobe to bolibana madam ture hawa haydara yo debbo defo goto to am haltana mem nafa ko woni hem
l'organisation pour le
chemin ngara fami ngara uniforme min rewbele be fu joddoto so min chubo do buri fu yarde do min chuboto uniforme ana ngadina yimbele sanne idum beeda do jilli hakkunde
rewbe symbolise l'union entre les femmes
don ka yo arande wonno kadule mabbe de be nyohata so be borno le yambereji mabbe le nyaloma hande o mo noddirta uniforme yoppi lawol ko dum wadirte noko nom holitiri wiide rewbe le hewbe do tiddala tam beedata nom holitiri wiide yoga rewbe le jodibe kajolu kay kay
ni dengo gbalaya
ne borno uniforme ngaji wakkati din ngatta yangeji mi yey fuko buni ko woni hen wakkati ji wobbe anton atan fingala kalisi china natude dido uniforme ngaji dum wana ko yafifi wattu jono uniforme on lati kirndiram jata hakkunde robe lebe robe lo anton sa soda uniforme mudien pamatama awala biyan tan acceli do choda uniforme nga ambali ne wana
bulma faradi a city bay
wana dom tan dum hatta yoga e chodo be dedo kadure so sotta ana tampi kany en du sanne sali kone goto e mabbe
ibita assembly ta sisa ko ibena di mo ma ibena di
mo robe dido uniforme ngaji tawe nyamade choro dabe wakande ngarta fa be jobbe de tidal mo matata hobe ma tawan ngala jati mo sekito basi hakkunde modon wattu yogaaji robe le anton sabi uniforme be keban tidal laji mo
tamli refla be kam so chama bla ko chama nabi
honum fu woni hakkile worbe fewde e uniforme rewbe kedo dem wi yogaaji mabbe
quand les femmes pour ça
ngati uniforme idum welna yonki jomun sanne min mi yeta le tidal la fu ramadan kanye e julde mondi fu mi dengat uniforme ngaji di idum wala kan mi e horam mi yeyle hen tidal goddo min mi wada no ngadami fu yalla mi sodana gendam uniforme sabbi den no watta so dewnal e
to mege abet relation ati dondon quoi
ana tidi sanne haltude no laberi wakati no dum fuddi le lede amendi nom holitiri wide yida sedu jall andan do golleji bilidi e nedda ko lewi mako imma daraji hanu wadere fa rewbel be humpintine bangal ido uniforme ngaji yalla tiddalaji ko dum wawi yottinde be ko ana buyto wakati yambereji
dire comment c'est venu c'est pas trop mais il s'est mis une forme permet
halti dum yafa wakandi dum fuddi ka arande ni yalla be fu e borno e ngarda wattu joni o on lati kirdiram jati wobbe anto uniforme ngaji basan gatta dum natta wana tawdo fu jogi bodi mudum min sum landam wi uniforme jati yotta ko yibbe ngada hono hunde tiddude so yibbe be fu parlor
de mariage si tout le monde comprend ça devient une bonne chose
arande wattu deno uniforme wanano wajibi fey dum wallondirgol tam hollitanno lewi dunki andando kabaruji bilidi e finatawa doni adama koyate ana hani ko rewbele be wirfo chagal warta eno do wordinoni
uniforme ça ça a commencé il y a pas longtemps
isani idum anda sanne do le finatawaji meden yalla yibbele be fu ananda warnade fa dum bede ngardinte yange uniforme wono wajirede ka wattu joni o idum wonde yoppude lawol mudum ana metti sanne
andin de tan wiide yoga worbe kam en du nati e golle o do woni tachugol uniforme tawama kurtungu lamburu na du ko nande mudum